Abanamali basibiza ngamablesa Isobashaya ibaxebula idepleshe Awuhlala phansi nehlukane nefeshe Baphila kanzima, badonsa kanzima Baphilela ingane Impilo inzima, bathwele kanzima Baqedwa ingane Inyanga iphelile Bayas kukumes, ashelinga nese, afundo stengese. Inyanga iphelile, bayas kukumes, ashelinga nese, afundo stengese.